Baby, acha nikwambie kweli wangu, acha nikwambie ai, una mapenzi yale yale no yataka mi online. Acha nikwambie kweli wangu, acha nikwambie ai, kiwa chumbani unanogesha na data mie. Mwanamke tabia staki sura tambuzi anayo, chaguo langu ni wewe, nimekuridhi funga milango. Mwanamke tabia staki sura tambuzi anayo, chaguo langu ni wewe, nimekuridhi funga milango. Raha ulionionjesha kuzikosa siwezi, wewe umesababisha mimi nijue tamu ya penzi. Maneno yangu sadiki, watu washasema mengi, nathamini maisha na nashukuru kila pumzi. Nishakichanga, nishajipanga toka nyuma, staki ajirudi yale makosa nikachuma. Nishakichanga, nishajipanga toka nyuma, staki ajirudi yale makosa nikachuma. Wewe ni wewe tu, nipae burudani, wewe ndo maibu kipenzi wangu mwandani. Wewe ni wewe tu, nipae burudani, wewe ndo maibu. Oh, kama wewe pendezae machoni, baby sina mwingine nielewe, chaguo langu ni wewe. Nani kama wewe pendezae machoni, baby sina mwingine. Sunajua na wake wale wa mjini wengi walagai, tukiwa safari mimi na wewe swap ya time. Sunakumbuka mahali alivyo niponza wakani lagai. Sikiza, mapigo ya moyo wangu yanahitaji na lako. Sikiza, pumzi zangu ziko sambamba na zako. Nasema sikiza, mapigo ya moyo wangu yanahitaji na lako. Sikiza, pumzi zangu ziko sambamba na zako. Nishakichanga, nishajipanga toka nyuma, staki ajirudi yale makosa nikachuma. Nishakichanga, nishajipanga toka nyuma, staki ajirudi yale makosa nikachuma.